Minisita yakola ku byobulamu erabudde bannayuganda ku ndwadde ezijja n'okukula okusinziira ku kikula ky'abantu nti zizze zeeyongera. Akola obujjanjabi obwalukale mu minisita y'ebyobulamu Dr. Daniel Kyabayinza agamba nti endwadde zino n'okusinga zigwa mu kkubo eryezitasiigwa nankomekebwa diseases zitawana abantu 10 wadde nga zeewalika. Anokoddeyo ku okulowa akatungulu, prostate cancer, entunnunsi, blood pressure n'endwadde ez'emitima mu basajja ate mu bakyala ku okulowa omumwa gwa nnabaana n'owamabeere. Abadde mu kutongoza olussa lw'ebyobulamu olubakubye ku kitebe kya ministry olugenda kumala ssabbiiti nnamba nga luyinda.
Kyala beetaaga okukebera amabeere gaabwe n'okukebera omumwa gwa nnabaana. Gusobola okufuna kookolo w'omumwa gwa nnabaana oba breast cancer ku mabeere. Abasajja tumanyi nti balina kye tuyita prostate, tusobola okukebera mu musaayi gwabwe ekiraga ebitambula bulungi mu prostate yaabwe, prostate enzyme. Ne bwe tusanga zitandise okukyuka nga zeeyongedde okusingira dda waggulu emyaka 4-5, weetaaga okwekebeza olyoke omanye bw'oyimiridde kubanga waliwo ebisobola okukolebwa ng'okyali muto.
Minisita yakola ku byobulamu erabudde bannayuganda ku ndwadde ezijja n'okukula okusinziira ku kikula ky'abantu nti zizze zeeyongera. Akola obujjanjabi obwalukale mu minisita y'ebyobulamu Dr. Daniel Kyabayinza agamba nti endwadde zino n'okusinga zigwa mu kkubo eryezitasiigwa nankomekebwa diseases zitawana abantu 10 wadde nga zeewalika. Anokoddeyo ku okulowa akatungulu, prostate cancer, entunnunsi, blood pressure n'endwadde ez'emitima mu basajja ate mu bakyala ku okulowa omumwa gwa nnabaana n'owamabeere. Abadde mu kutongoza olussa lw'ebyobulamu olubakubye ku kitebe kya ministry olugenda kumala ssabbiiti nnamba nga luyinda.
Kyala beetaaga okukebera amabeere gaabwe n'okukebera omumwa gwa nnabaana. Gusobola okufuna kookolo w'omumwa gwa nnabaana oba breast cancer ku mabeere. Abasajja tumanyi nti balina kye tuyita prostate, tusobola okukebera mu musaayi gwabwe ekiraga